on a bomb. Bad boy na big keep on this. Emisalama man, uliona nyupe nikataka, ilipopita nyusi pia nikafata. Una mwenye shepu nilidata, na kale kamchele shingo panga. Wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po. Wote kiwaona roho yangu nyenda mio. Wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po, wanshika, wanshika po. Tamaa ikizidi popote kichinio. Kuna wakunya wa Somali wenye nywele za sing, wazuri wa kusmile wenye lips za pink. Ra unapewa pakone katik, draft umecheza umefika king.
Wote wazuri, wote wazuri, wote wazuri.
Murder, murder, murder. Wanani murder. Jinyu ni bamba zona ipiga bila chesa. Nadia yuko poa ye najiwa tutatesa. Na inda roo timika yudo Venesa. Aki yao ni tanon kami sinza mpa. Napenda jokte ya nani titfiti. Napenda yule mpisi pia yunile ya fiti. Na vile wa meja hini gyalde msiti. Nataka tiwa save jendo kitu yesi. Kuhusu my ex, ok juza many text. Ok si ubonga less, tukipata nani sex. Ule bank kwake nina interest. No mana time yangu kwake nina invest. Ule ameokoka ye uniombea. Nikiwa mbali ni mia nawekea. Ule wa uba si mia naletea. Kuwa na dem moja mazisi ni andu.
What was we? What was we? What was we?
Murder, murder, murder. Wanani murder.
Tipo tipo akibonge, mutamu kama uji wa matoke. Ama utoke na kafupi kakonde, kepesi kukabeba walochoki. Tipo tipo akibonge, mutamu kama uji wa matoke. Ama utoke na kafupi kakonde, kepesi kukabeba walochoki.
Water zoi. Water zoi.